Angazingifiyelele. Kodwa sengiyasola ukuthi ngifikele now. Ngoba lezi ngane ziyangihlupha. Ziziye busuku ziyangikhupha. Manje la matita ayangikhupha. Angifuna ngamakhinga ukuthi ngibani kuwele. Angifuna ngamakhinga ngamakhinga. Kodwa ngiyazisola ukuthi ngifikele now. Ngoba lezi ngane ziyangihlupha. Ziziye busuku ziyangikhupha. Manje la ma-arts ayangikhupha. Angifuna ngamakhinga ngamakhinga. Angifuna ngamakhinga ngamakhinga. Mdala kosi ukuthela ukuthi lengane ngithanda. Ngabona zenza amakhanda ngoba ifuna ngizoyilanda. Kade singibona esiteji sizingoma mayidlala. Bengafane ngabe ngizela ngikhohlwe ukuyolala. Isitayela ubala makabheka intwana izosala. Mana ngazi ngiyadlala uwena isiphalaphala. Kodwa ingane ziyanginga ingube ifeza amathanga. Ngabe ngcona ngikulethanga lana ngana ngibonanga. My boyfriend azwa sefuna ukungiminya. Angibangela isidina afuna nokungiginya. Kodwa sengiyasola kuthi ngifikele now. Ngoba lezi ngane ziyangihlupha. Ziziye busuku ziyangikhupha. Manje la matita ayangikhupha. Angifuna ngamakhinga ngamakhupha. Angifuna ngamakhinga ngamakhupha. Kodwa ngiyazisola ukuthi ngifikele now. Ngoba lezi ngane ziyangihlupha. Ziziye busuku ziyangikhupha.
Okay, now this is the part of the track that the fair haters talking about.
I'm gonna have my kick, now my cool. I'm gonna have my kick, now my
cool. Young and handsome, still took your girl, even though you spent that ransom. I just took your.
Tell him.
Sing the Durban anthem. I'm too savage, you're too average. You be dancing in my phallus, I'm a maverick. It's all practice, you can't match this, so go past this. You don't manage, you're not bastard. When you babs it, she tax it. She make you run that paycheck, she make you wear that latex. But a young nigga living on cheat code, cheat code, cheat code. Durban swag on beast mode. I'm stainless steel and you plastic. I get the girl, you get catfished. If you get the girl, you probably play games. Homie fuck on the mattress. I make it feel like an actress. Make it feel like the baddest. You get it mad, so sad. Not my fault you the whack. It's diamond, metal down to tashes. Smoked it down to ashes. I ain't even ask what man is.
What?
Dog part of my manners.
Good thing feeling it now. Ngoba lezi ngane ziyangihlupha. Ziziye busuku ziyangikhupha. Manje la matita ayangikhupha. Angifuna ngamakhinga ngamakhupha. Angifuna ngamakhinga ngamakhupha. Kodwa ngiyazisola ukuthi ngifikele now. Ngoba lezi ngane ziyangihlupha. Ziziye busuku ziyangikhupha. Manje la ma-arts ayangikhupha. Angifuna ngamakhinga ngamakhupha. Angifuna ngamakhinga ngamakhupha.